Minisita ebyenjigiriza by'eggwanga Uganda lino Captain Francis Babu ono nno alaze okwennyamira olw'abakwatibwako mu kakiiko k'ebyokulonda nate okulwawo n'okusalawo nate okulaba nti bannayuganda ate bakozesa enkola enkadde ey'enkalala z'abalonzi okulonda ekyataataaganyiza okulonda olunaku oluyise olw'eggulo wakati w'okuba nti bannayuganda baabadde bakuba akalulu kaabwe okulonda omukulembeze w'eggwanga Uganda n'ababaka ba paalamenti kwosa n'ababaka baabwe ab'ebitundu ebirala era nga kinajjukira nti okulonda kuno olunaku olw'eggulo kwatandise kikeerezi olw'okuba nti obuuma obwali butegekeddwa okuba nga bwe bukozesebwa mu kulonda ate tebwasobodde kukola mulimu gwabwo era ekyaviiriddeko abantu okulonda ekikeerezi newankubadde nga akakiiko ak'ebyokulonda akakulemberwa omulamuzi Simon Byabakama kayongezaayo essaawa ez'okulonderako okuva ku ssaawa 10 ezaali zitegekeddwa okutuuka ku ssaawa 11 ez'olunaku olwakawungeezi.
Strategy A and Strategy B. Strategy A ye kuma, Strategy B ya register. This is a fun mazeri sera. Njagala okusaba okwebaza government okuwanja ekyaddewo okulonda. Njagala okwebaza nti wabaddewo emirembe. Njagala okwebaza babale bulungi kibeere kya mazima anaaba asinze bajja okubeera abakulu baffe. Ebyo by'okulimbalimba kati bakozesa ne AI ne bagamba nti omuntu baamukubye nga tebaamukubye. Ne bagamba nti omuntu baamukubye.
Mungeri emu Captain Babu ono era alambise butya enkola eno ey'okujja ku internet bwerina okukolebwa wakati w'okusaba bannayuganda nate okubeera abakakamu okusobozesa nate byonna ebigenda mu maaso okubanga bikolebwa mu ngeri eyamba eggwanga so si muntu sekinoomu.
Bakati bakozesa ne AI ne bagamba nti omuntu baamukubye nga tebaamukubye. Ne bagamba nti omuntu baamukutte tebaamukutte. Ebyo byonna bigenda kuggwaawo era ku luno abasinga bagenda kuswala ne banaaba bakuyiba meka internet babadde bagikozesa bubi ebyenkugambye ebyokulimba ne bakumamu abantu ogenda okukebera nga teri muntu yafudde teri muntu gwe baakubye ebya security y'ensi yesooka si internet national security yesooka mu enaku bbiri mu nnaku zisatu mu nkaaga mu ttaano baleme kulimba ebyo byonna byonna bya bufuzi ku lw'omukaaga batunde kye baagala n'aba tiktok balinde muli ku tiktok mutugamba tiktok ba businessmen kyabo abaluku bali bameka ate meseji ekola nnaku bbiri zokka essimu ekyakola kuba wawa uba kunonzi ebyo bya bulimba tebaddeyo kulimba mwami gundi ennaku ziri bbiri zokka leka abantu baffe bafune emirembe bwe tunaamala nga muddemu mutandika okulaba tiktok yammwe.